To all my people, East Africa, Tanzania, Uganda and Kenya, Jerusalem, A Town, wherever you are, piga magoti, tuombe mema. Kwa nini zambi kwa mwenyezi? Keep your arm, keep your lali. Hii ni siasa, dini, vita, bwana utuwa. Simama imara, zunguka kila kona, kila anga angaza. Kushoto kulia, mbele nyuma, kote pitia. Hapo niko jishikiza ya wanyo.